kodwe kanjani Ngoba izinto esadlula kuzo si priceless I can do this no more Angisakwazi ukupretenda no more Ngoba mangicabanga inhliziyo yami ithi coso lolo Tshela mina nawe darling Ngikukhohlwe kanjani Ngoba izinto esadlula kuzo si priceless I can't do this no more. Angisakwazi ukupretenda no more. Ngoba mangicabanga inhliziyo yami ithi coso lolo. Memo, memo, memories. Memo, memo, memories. Memo, memo, memories. Kule mnyaka edlule ngina ma memo.
Emngani ngiyazi imisikhathi zamzukwana Sisakhule emakhaya makushona ilanga siyokhanga Yeah, abantu bayashintsha phela nami sengakanwa Ano babuze emakhaya bengilishaya ikhanda Sasinokuwisa for amabhodlela sikhale Kutingwa 12 ebusuku shaya imoto siyendawe
Siyendawe
Kumbula le ntombi yakhe ayidansi ibhale
Ibhale
Sithi mese icheck udlala ingoma zika-Ashanti
Ashanti
Memo, memo, memories Memo, memo, memories Memo, memo Memories Kule mnyaka edlule Ngina ma memories